studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde alkamisara sapo lewru mehiyo meedo mayru jam jena yamde sukido studio tamani miden tawali maison de la presse do bomo ko do jottino no do kabaruji bi mo roy galo kanko no mo jiro wonto ogi jambe to sekira bon competitivity yogo e ko laamo hani fewtude nyaloma hande o honno wayde nyamde fa haara wori din nokko no fedde de luddita afro barometer de hollitiri wiide haboyde ngaddi hakkunde yimbe lo gombe kerol hakkunde leydi malikanye e leydi lagine ni hollita wedi yimbe le chapat en jaw njoyom en jaagoyom kanyu en goni barmube le hen wattu jono ko dabay di njopete an jile le dati mawdo do bomako do be kollitiri dum wonde latade sababu accident ngaji goddan gonde wadde le dati di di wonno sembe kabaruji dum jogi non do betande di bismillah modon e hedaade ko laamu hani fu fewtude arande yo wayde nyamde fa harano fedde no dita afro barometer de hollitiri wiide wattu jono be bi leydi ndi an jogi ti dalaji mawdi ko nayiri bangal denagu kanye wayde golleji sukabe jokolbe talka ku dum wonde hebirde sembe le leydi ndi wattu jono be kollitiri laamu ko hani fewtude fon jamarnde ti dalaji jogi ko wayde nyamde fa har wonde hebude sembe le nokko fa keben famtade kede Ousmane Diko
le malinko be temedere fu chapande nayo en jeddon be ka kolliti gouvernement yo ko hani ardinde golle yo kabaru ngure le malinkobe temdere kafu chapande nayo en jaddon be kafu kolliti ko gouvernement hani ardinde golle yo kabaru ngure joki hen cellal lati dum sababu tidal bangal yirwere e wi malinke goto le taton kafu tongande den holliti sadda henne desera kebandiyam wayde golle goni cadele kande huncenede hore fa yirwere wada e wi malinkobe hewbe tongande den du holliti faande le yimbe joyon kafu goto o ka holliti wayde deejere politikaaku walde hakkene jañeeli wayde ndenaagu jande fawarde e demal ana e tiidalaaji kande ardeneede do hunsande di hoore de holliti sadda ana e ko hoji faande didi rewbe burde worbe kanon wayde ndenaagu woni ko buri sulinde worbe dina rewbe e wi afro barometer non cadeele sappo e didi bangal yirwere de ka fu le temedere fu a tawan yo goto tan hoji de ngoni lampo usuru kabaru leedi galleeji do wone hakkeji rewbe kanye e sukaabe wombe le boli torraji bangal politika ko fawarde e hakkeji politika
dunke ande wobbe ka kolliti wiide de do tongande no holliti wiide yo gonga jaati sabbi de ana wara duubi sappo nyaloma handen o sa ƴeewi hono kabaru wayde nyamde fa haari dum yahata dum heba sembe le leedi meden di be do konjotobe kolliti wiide laamuji di be kane wattande hakkilaji no golleji di ngori yimbe le be du sar ngosno laamu kobbe jaw yalla hono heejo golleji mabbe di ngori ko nayiri bangal nyamde fa haara hebude ndiyam cini dam kanye e jande e cellal kede mo kanko itin fakabasi soko yo andan do kabaru kebe sanne ko masifi do hen
odula egalement de cette priorité
sa yewti kinde do tongande atawan kala ko windale hen ko fu yo dum gonga non leedi ndi ana tampi sanne ko nayiri bangal yirwere so jewri bangal demal wattu juno na wa famdi dum fe wiide wayde nyamde fa haari dum woddi leedi ndi fa handen sabi de wala fu dulludo wiide no demal ngal wori leedi malindi sem pamiri bangal cialal du nona ko non non dum wori nyaloma hando rezo ngay di fan jogi tidalaji ko nayiri bangal chafaje ndiyam ceni dam yimbe le hobe kanye jogi tidalay no kan hebirde ndiyam le nokko kambe lamu kobbe kambe bamata adiji wiide be gollan dido golleji tawene be bawa gollude dum le ko warata ko yimbe le be kanye kan wottule hen koyde mudde jewto no golleji lamu o wori so be gotno jamaade ledu be jawno hejo golleji mudde en gorni
autoprise en charge.
Sikram son abido be mala me ande ngal odon bayni tirton mi juju modon no noddi min do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jiddi joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jiddi joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi. Tagal ko basi di ngadi nokko no dotter kude malle kerul hakkude malikani e legine be kolliti wiri wattu jono jam e deger warti le o do nokko kanko don mer no dirter do mambi keita lami nokko no dirter kure malle o holliti wiri himbe le chapande joom en jagum kanyi ngol barmube le hen mi citta de wiide arande o wino wonne do goto keddino le hen holliti wiri wattu jono wala fu keddido le hen kasen kede mo ko mo sifi do hen do faccita mo Ousmane Diko
tagal kaldal korol wadi himbe jafondiri lokal de moɗon ɗo yimɓe fuu ana ndeeƴi ka haɓɓiteɓe ɗu ana domti paale ɗe fuu faa ndena keerol ngol. Yo ɗum woodi neɗɗo cumuɗo oodu taƴoral heɓaama yo laginanke no laginankoɓe cikkuno yo o malinke so cumi mo. Caggal muɗum faami waɗi heedi mali noon e wi docteur en capanɗe joyo e jeegom mbarmi jeegom ɓe naɓaama bomko saabi ana nawni. Heedi amen noon kala jaɓi yaafaade yeeso laaminkoɓe leyɗi ɗiɗi ɗe fuu keeña tan ambassadeur leydi lagina ana wonno ga hono jongintinoɓe ley lagina ɓeyde hewɓe garti mbiɗen darde laamu o joƴina ga d'accorde manggal paɗen fa ndena keerol ngol. Gendarme en jeegon tan godani 1330 neɗɗo haalande on amiri en kure malle ɗiɗi ɗe fuu yoɓe rimdaɓe min fuu min gotun ana hani ko yimɓe naakino
kanko ɗum laamiɗo Ferdinde ɓnoddirte parti Sadi Oumar Mari ko keñom wonno yeeso yimɓele jettinoɓe kabaruji ɓe. O hollitiwide ñalawma hannde o ko waɗi ɗum woni ɗiɗo baasiji noɗi gondi e waɗɗirde hakkunde keeri leyɗe ɗiɗɗe sa ƴewtiki manggal paɗen ɓe kañum ngol ko gattaka ley oɗo nokku. O waɗi noddango fewde e laamu o tinno daro darde muɗum ƴeya e lawno hani reynirde yimɓele gomɓe toon ɓe. Keɗemo komo sifi dow hen dow faccitan Ousmane Dikko.
Golle waɗi faamon fuu lando hoore mum golle mani ɗo wayde bawɗe laamu mali birde leydiyankoɓe mum malinkoɓe ɓami mboka wadde cortége ngaji mawɗi jiiloɗo weeli ɗum hen fay cullanta. Yo hono on cortége wari ɗo laamu lagine fali laamunkoɓe lagine dardi ɓe ɓama talki fa e palta keerol leydi mumen malinkoɓe calike mbedike gendarme lagine ɓeydo kaaƴe fa hoorejo mabɓe barmi piyanɗe gaɗi mayɓe gaɗi barmuɓe gaɗi cumuji du gaɗi. Yo ɗo woni ko laamu meɗen woofi hono oɗo nokku keerol se haɓɓitiɓe hewɓe ana gonno toon ɗon e ɗon gendarme e mali garanno cakoɓe leydiyankoɓe mumen pati golla komin sitata laginankoɓe ana kaani dugotoɓe ana kaani wonde nokkuji keeri leydi
men.
Hollitinde wiide ko dabay ɗi gondi e yiilade leyɗati bamako ɗiɗɓe mbiɗum watta wakkati fuu so mobilaji ɗi ana kewa leyɗati ɗiɗi daroto dow wakkati fuu ɗiɗo dabaji ana gondi e wadde accident ngaji kewɗi ley nokko ɗon kasaraji ɗati. Watto jono laamukoɓe gomɓe leydi bamako ndi kolliti wiide eɓe mbartini ɗum kumpa jati ɗum laamu koɓe gomɓe ley ngallure nde ɓe mbi ley ko warta koɓe ƴewtata yalla hono ɗati kani ndi yaltinirede ley hen fa paabo yalla hono ɓe kani sakkiraji ɗiɗo golleji fa keɓen famtade fa hande keɗe Ousmane Dikko.
Seeɗa tan mi waɗa kasara lawol mi nangui feren gonɗo caggal oɗo goppini moto am batte mi darke saabe dabaji ɗi.
Eɗum seeɗago Abdoul Karim Konate neɗɗo gonɗo ley komin ɗiɗo o Bamako o holliti wiide yilgol dabaji ley ngallure nde ana waɗa kasaraji laawi kewɗi.
Dabaji ana caabo kasaraji dow laawi ɗi joom en dabaji goni sababuji mumɗen yo daba fuu ana hani haggade fati yoofa daba muɗum haybaɗi kasara muɗum yaafinaki.
Gonga jaati dabaji ana jiilo ley Bamako e wi maire e ngallure nde e kolliti wiide le commune ngaji kewɗi le ngallure nde fuliyere ngaji ngala nenno ɗum ana haɗaɓe daranade fa juppuɗo nayi muɗum ana jiilo ni fu nangge naɓe fuliyere.
Miɗen tawiki yofugol dabaji le commune jeegom o fu ɓuuri dabaji ana jiilo le kalaban ɗo ɗi paltata laawi seeɗi jaroya mayona calluɗi fuliyere wala le commune aji kewɗi yo le commune nayaɓe o tan woodi naɓude toon dabaji mawɗi ɗon ana tiiɗi.
Farde ɗi tiɗallaji keɓenede jogal laamunkoɓe commune ngaji ɗi ana gondi martininde kumpa joom em dabaji kayba dabaji mumɓe.
Studio Tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sikiraɓe ƴeello ɗum nen le région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ley keredduji to nokku noddirte tesit tono yimɓele gomɓe toon ɓeɓe gondi e laninade no kabaru ndungu o wori toon holitamede ɓeɗo yimɓele ɓe gondi e meylude cuuɗi mabɓe gonɗi toon ɗiɗo wona joguiɓe cuuɗi loope ɗi ko ɓuuri hewde jamar nde fo cuuɗi loope ɗi joggui toon ɓe mbi sa ƴeewi coggu wotoro no wonti e ngabbude ñalawma hande o sanne ko wonno sotte toon temedtati ɗum yeehi fa temedde jeegom cfa so yimruɓe gardan fa ɗo tin hammaɗo ley laamu en songo sukaɓe janggoɓe toon l'école ɓeɓe jogui tiɗallaji mawɗi ñalawma hande o ko nayiri banggal ndiyam teniɗam wiyama ɗe iɗum walata lewru ñalawma hannden o ɗum woni pompi mabɓe goto moɓe joguito hollitamiɗe oɗo pompi boni sukaɓe soɓe jara sinaɓe jaaha ɓulli gonɗi toon ɗi iɗum wawi waddude kutteji fewde e mabɓe ɗum woni ɓeɗo sukaɓe. Ñalawma hande o pelle ONG en gonɗe toon ɗe noddago waɗama fewde e muɗen tinno paabo ɗiɗo ndiyam meje ɗuɗo e gardan faɗo kuli koro ɗo hollitamiɗe jangguinoɓe gomɓe toon ɓeɓe puɗɗi murtere mabɓe balɗe tati ɗum woni jangginoɓe gomɓe kappa kulli kuro wattu joni noɓe mbiyaɓe kajja yoɓede hono koɓe ndewata laamu o koɓe mbi murtere nde koɓe gaɗi ɗum keñankoli temedere fo yimɓele ɓeɓe jokkitiki ɗum ko yaata capanɗe jeenayyi e jeenayyi to kulli kuro to li ko warata ko ɗum ɓe mbi soni himmeji mabɓe ɗi kuncinaka hoore tan ɓe garan ɓe ɗiwto yellanoɓe kani jokkitirade murtere mabɓe nde sikkiraɓe ɗo kadi ten beete hande kabaruji meɗen ɗi min jooti on salle heɗade heeɗuji amen ka fande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wondi wassalam.
See you tomorrow.